Dowladda Uganda waxay sheegtay inay adkaysay amaanka dalkaasi inta lagu guda jiro maalmaha dhamaadka December ay u aqoonsan yihiin inay tahay ciidda Christmaska sida ay sheegeen laamaha amaanka ee dalka Uganda. Taliyaha ciidanka booliiska ee Uganda Kale Kayihura ayaa waxa uu sheegay wargeyska New Vision inay amreen ciidanka amaanka iyo saraakiishooda in si weyn ay u adkeeyaan amaanka dalkaasi inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa Christmaska. Waxaan amray in ciidanka iyo saraakiishaba ay adkeeyaan amaanka guud ahaaneed ee dalka Uganda. Dadkana waa inay ka qayb qaataan adkeynta amaanka, sida ayuu yiri taliyaha ciidanka booliiska Uganda. Waxaa kaloo uu sheegay inay ku wargeliyaan goobaha dadweynaha isugu yimaadaan in aad loo adkeeyo si looga hortago weerarro dadkaasi loo geysto, sida uu sheegay taliyaha booliiska Uganda. General Katumba Wamala, oo isna ah taliyaha ciidanka difaaca ee Uganda, ayaa dhankiisa digniin ka soo saaray in dadka ay tagaan goobaha damaashaadka iyada oo aysan ka warhaynin ama ay iska inkiraan weerar kaga imaan kara ururka Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay.